amazima lwaki bebi nzokokonya kusaba tondetere mizeyi nembera nga baminkuhaitinga buli wenkugambako obera onsekerera newerabira ndi mu bulamu bwo mwenina okuba nga pakinga amazima kuba mu mambuka ne maserengeta simanyi ne gye wava wandibanga wava mu bwengula beibi sinjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi sinjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi nze bebi gwandi ne mubongo sirina mulala gwankolere biriko mukwano kimanye ndi nkwagala ne mubongo bwange olyomu gwe ndowoozaako wadde obusente funa bugolo njakola emisana n'ekiro nkubezeewo kati ndayira mu maaso go konjagadde buli kimu kidde ku saidiyo ne mu budde bw'ekiro olibeera omubaminze gwe ndootako kagaba maaso gange olibeera omubambi gwe gatunulako senjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi senjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi mu butuufu bebi walungiwa olina nefiga etalinalina bwe nkutunuulira nze sitemya oluusi n'amalusu ne gantuga osaana yitibwa malayika lwakuba nazo zibeera mu bwengula bebi nkoye lavu yodiyo jagalo gye wange tukole vidiyo senjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi senjagala kubeera oli nga n'omutima gwange gusulawo oli njagala mbeereyo bodegadi 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 nga nkuyita amaswikiridi swikiridi swikiridi.